Isaiah 30 verse 1. Oh, kubantwana abahlubukileyo usho Jehova, abenza isiluleko kungengezami nokho, nabenza isivumelwane kungengesomoya wami kodwa, ukuze bangeze isono esonweni.
Verse 2. Abahamba ukuba behlele eGibhithe, bengacelanga emlonyeni wami, baziqinise emandleni kaFaro, baphephele emthunzini waseGibhithe.
Verse 3. Ngalokho amandla kaFaro ayakuba ngamahloni kini, ukuphephela kwenu emthunzini waseGibhithe kube ngokudumala kini. Verse 4. Ngoba noma izikhulu zakhe zisesowani, nezithunywa zakhe zifinyelele eHanesi. Verse 5. Bonke bayakuba namahloni ngabantu abangenakubasiza, abangenansizakalo nanzuzo, kepha bengamahloni nehlazo kuphela. Verse 6. Isiprofetho ngezilwane zaseningizimu, badabula izwe losizi nelokuhlupheka, lapha kuvela khona ibhubesi nebhubesikazi, ibululu nenyoka endizayo, bethwala imfuyo yabo emhlane yezimbongolo, nengcebo yabo phezu kwamalunda amakamela, bakuyise kubantu abangenansizakalo. Verse 7. IGibhithe lisiza ngeze nangento engelutho, ngalokho ngilibize ngokuthi iRahabi elihlezi lithule. Verse 8. Manje, hamba ukulobe phambi kwabo esibhebheni ukubhala encwadini ukuba kube ngubufakazi besikhathi ezayo kuze kube phakade. Verse 9. Bangabantwana abahlubukileyo, abantwana abaqamba amanga, abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova. Verse 10. Abathi kubaboni, ningabe nisabona, nakuba profeti, ningasiprofethele okuqinisileyo, kepha khulumani kithina okuthophayo, niprofethe inkohliso. Verse 11. Phambukani endleleni, chezuke emkhondweni, nimdedisele kithi ongcwele ka-Israyeli. Verse 12. Ngalokho usho kanje ongcwele ka-Israyeli uthi, njengokuba nilidelela lelizwi, nethemba kukho ukucindezela nakukho okuphambeneyo, nencike kukho. Verse 13. Ngalokho lobububi buyakuba njengomfantu lapho sekuza kuwa, kuvokomele ogangeni oluphakemeyo, ukudilika kwalo kufike ngokuzumayo ngokuphazima kweso.
Verse 14. Luyakubhidlizwa njengokuphahlaza kwesitsha sombumbi esichotshozwa singahawukelwa, kungabe kusatholakala phakathi kwezihlephu nodengezi lokuthatha umlilo eziko nelokucakula amanzi emgodini.
Verse 15. Ngokuba yasho njalo inkosi uJehova ongcwele ka-Israyeli yathi, niyakusindiswa ngokuphenduka nangokuphumula, amandla enu abe ngokuthula nangokwethemba, kepha anithandanga. Verse 16. Kodwa nasho nathi cha, siyakubaleka ngamahashi, ngalokho niyakubaleka sikhwele anejubane, ngalokho abanigxoshayo bayakuba nejubane. Verse 17. Inkulungwane yakubaleka ngokusongela koyedwa, ngokusongela kwabayisihlanu niyakubaleka, nize nishiye njengensika esiqongweni sentaba, nanjengebhanela phezu kwegquma. Verse 18. Ngalokho Jehova uyakulindela ukuba abe nomusa kini, nangalokhu uyakuphakama ukuba abe nesihle kini, ngokuba uJehova unguNkulunkulu okwahlulela, babusiswe bonke abamhlalelayo. Verse 19. Ngoba wena sizwe esakhe eSiyoni, eJerusalema ungabe usakhala nokukhala, uyakuba nomusa impela kuwe ngezwi lokudazuluka kwakho, lapho elizwa uyakuphendula. Verse 20. Noma inkosi yakukunika isinkwa sosizi namanzi okuhlupheka, abafundisi bakho abasayukucasha, kodwa amehlo akho ayakubabona abafundisi bakho. Verse 21. Nezindlebe zakho ziyakuzwa izwi emva kwakho lithi, nansi indlela hambani ngayo, noma niphambuka ngakwesokunene, noma niphambuka ngakwesokhohlo. Verse 22. niyakuchivaza okunamekikweyo kwezithombe zenu ezibaziweyo zesiliva nesimbozo sezithombe zenu ezibunjiweyo zegolide. Uyakusihlakaza njengokungcolileyo uthi kukho suka lapha. Verse 23. Uyakunika imbewu yakho oyakuyihlwanyela emhlabathini imvula aveze nesinkwa esithele zomhlabathi oyakuvunda. Uthele kakhulu ngalolo suku izinkomo zakho ziyakuklaba emadlelweni abanzi. Verse 24. Izinkabi nezimbongolo ezilima umhlabathi ziyakudla ukudla okuyolisiweyo okweliweyo ngefosholo nangembenge.
Verse 25. Kuzo zonke izintaba eziphakemeyo nakuwo wonke amagquma amade kuyakuba khona imfula nemfudlana yamanzi ngosuku lokuhlaba okukhulu lapho kuyakuwa imibhoshongo.
Verse 26. Futhi ukukhanya kwenyanga kuyakuba njengokukhanya kwelanga, nokukhanya kwelanga kuyakuphindwa kasikhombisa njengokukhanya kwezimini ezisikhombisa ngosuku uJehova abopha ngalo amanxeba abantu bakhe aphulukise izilonda zemivimbo yabo. Verse 27. Bheka igama likaJehova livela kude, livutha ngolaka lwakhe, linzima ngamafu, izindebe zakhe zigcwele intukuthelo, nolimi lwakhe lunjengomlilo oqothulayo. Verse 28. Ukuphefumula kwakhe kunjengomfula okhukhulayo uzofinyelela entanyeni, ukuhlunga izizwe ngesihlungu sokubhubhisa, itomu elijukisayo liyakuba semhlathini yezizwe. Verse 29. Niyakuhlabelela njengasebusuku lapho kugujwa umkhosi, nithokoze ngenhliziyo njengalokhu kuhanjwa ngemintshingo kuyiwe entabeni kaJehova kulo idwala lika-Israyeli. Verse 30. uJehova uyakulizwakalisa izwi lakhe elidumileyo, abonakalisa ukwehla kwengalo yakhe ngokuvutha kolaka lwakhe nangelangabi lomlilo oqothulayo ngesivunguvungu nangesiphepho nangesichotho. Verse 31. Ngokuba ngezwi kaJehova i-Asiriya liyakushaya luvalo lapho elishaya ngenduku. Verse 32. Kuyakuthi njalo lapho induku enqunyiweyo idlula uJehova ayibeka phezu kwalo kube ngesigubhu nangamahabhu alwe nalo ngengalo enikiweyo. Verse 33. Indawo yokushisela kade yahlelwa, yebo, yalungiselwa nenkosi, uyenze yajula yababanzi, igoqo layo lingumlilo nezinkuni eziningi, nokuphefumula kukaJehova kunjengomfula wesibabuli kuyayokhela.